kitaffe bwe yalinga atonda yatandikira ku musajja era ng'erinnya lye Adamu yamuteerawo omubeezi we kale anaamuyamba mu nnimiro babeere wamu mu mukwano obulamu bwabwe bwonna mazima nange era nkusiibye obe ng'omubeezi wange babadde banneesunga naye bonna mbaganye katukumagane Mukama sinzibwe era wewenye ekitiibwa katutumagane amanya g'essanyu mukyala n'omwami musanyusa mazima nange era nkusiibye obe ng'omubeezi wange babadde banneesunga naye bonna mbaganye katukumagane Mukama sinzibwe era wewenye ekitiibwa katutumagane amanya g'essanyu mukyala n'omwami musanyusa ekyo mukoze kya ttendo ne Yesu anaabawanga omukisa katujjukire mu kusooka mu lusuku Adeni obufumbo obutukuvu mu lusuku gye bwafunira entandikwa omutonzi ye yagatta abazadde abasooka mazima nange era nkusiibye obe ng'omubeezi wange abakyala banja babadde banneesunga naye bonna mbaganye katukumagane Mukama sinzibwe era wewenye ekitiibwa katutumagane amanya g'essanyu mukyala n'omwami musanyusa mazima nange era nkusiibye obe ng'omubeezi wange abakyala banja babadde banneesunga naye bonna mbaganye katukumagane Mukama sinzibwe era wewenye ekitiibwa katutumagane amanya g'essanyu mukyala n'omwami musanyusa abagase yekkaya n'abalungamyanga olumufune abaana abanaamuweerezanga mazima nange era nkusiibye obe ng'omubeezi wange abakyala banja babadde banneesunga naye bonna mbaganye katukumagane Mukama sinzibwe era wewenye ekitiibwa katutumagane amanya g'essanyu mukyala n'omwami musanyusa mazima nange era nkusiibye obe ng'omubeezi wange abakyala banja babadde banneesunga naye bonna mbaganye katukumagane Mukama sinzibwe era wewenye ekitiibwa katutumagane amanya g'essanyu mukyala n'omwami musanyusa.